DJ Showster.
Sounds so sweet, doesn't it?
Yeah, yo boy, yo mobs, yeah.
DP.
Yo boy, yo mobs.
Blackout Media. Care market too.
Blackout Media.
Let's go.
No, Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Yuzenga tininga pake wina kumtima. No, Aliyah, baby. Suza Buena, baby. Yuzenga tininga pake wina kumtima. Sinifuna ami. Ava ukuwa koko. Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni. Sinifuna koko. Safari ya mapenzi umeikatisha njiani. Siri ya chumbani ukaweka hadharani. Penzi lako basi. Abuela baby, ni use ngati ninga fake wina kumtima. Sinifuna ami, ava ukuwa koko. Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni. Sinifuna koko,
ava ukuwa koko.
Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni.
Walenga na pena na yamba kodini. Yose madie muna tiodini. Ni chani na lako di fasting atakwa. Na lemba ma message wansha pasini mona. Na nebo na likuwa tefi ya kuchita. Iji chalo chifuaika wakutika. Tuwane mbile febo ino lelo wabutuka. Ule behavior kwa chilimbifi ya kubutia. Landa vale fire vengi. Kumpala kose na livingi. You might break my heart inga waya. But I think uwepe someone who mendi. I love you but you kukudelela. His style on yesu petulolela. So one last chance, I got wicked shape of Kwipusha, mami.
Ngawalia, baby, suza buena, baby. Yuse ngati ninga fake wina kumtima. Ngawalia, baby, suza buena, baby. Yuse ngati ninga fake wina kumtima. Sinifuna, ava ukuwa koko. Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni.
Ata Holandi, 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 kende na yo.
Eki binda mkoi.
Longwa, longwa, longwa na yo.
Eki binda mkoi.
Drama na kana ye.
Eki binda mkoi.
Uniache.
Eki binda mkoi, on le passé. La vie va nous faire du bien. Eki binda mkoi.
Si tu m'avais touché, c'était pour te faire du bien.
Eki binda mkoi.
Amen. Woga.
Abuela baby, yuse ngati ninga fake wina kumtima. Gawalia baby, suza abuela baby, yuse ngati ninga fake wina kumtima. Sinifuna ami, ava ukuwa koko. Nika konda wina sinifuna kutuma mavoni. Sinifuna koko, ava ukuwa koko. Nika konda wina
DP Mukuru and the building.
DJ Showster.com.
Blackout.